Nimeenter kwenye game, nami nimekuja die fam, god damn. Kila place, nimeet na my new faces. Wano knows RP core replaces. For me success, all I need is peace. Sita yidis, show me love please. Machik wote kwa chik, uja muni kiss. Na kauko na chali yako, at your own risk. Kemungoja, let the mic hapa kwangu rap zina vuja. Wamekuja, tumekuna, kila moja kuna mission. Nasema kemungoja, let the mic hapa kwangu rhyme zina vuja. Wamekuja, tumekuna, kila moja kuna mission. Nimekuja kuwa datisha, wagawisha, datisha. Nimekuja kuwa datisha, wagawisha. Pewa tungi ninja, wache kuchunguza ukizidi takuchincha. Kutoka longo windaji huni winda, chakushangaza woji ukua nimepinda. Kemcheki zile dira yule demu wenye dera na vasoro kwa asira. Ama kamatiwa kwa asira. Sio asira ni stimu zamira. Ama kemungoja, let the mic hapa kwangu rhyme zina vuja. Wamekuja, tumekuna, kila moja kuna mission. Nasema kemungoja, let the mic hapa kwangu rhyme zina vuja. Wamekuja, tumekuna, kila moja kuna mission. Nimekuja kuwa datisha, wagawisha, datisha. Nimekuja kuwa datisha, wagawisha, datisha. Nimekuja kuwa datisha, wagawisha, datisha. Nimekuja kuwa datisha, wagawisha.